uphumbume utshela impumelelo zinyaka kancane phela udume hayi wa baba uphumbume utshela impumelelo zinyaka kancane phela udume
akuphela nabaleni nje
hayi wena wena baba baba kuzimane eh ukwazi ukuthi wenzeni amakhe kwahle namahle
abantwana bathule
ayikwazi
ukuthi kuba namadoda
tulala matsana ngoba qale noma lapho ingoma oblofana oblofana.